Masawuti, Kenya Toy 001.
SHI RKO Shiruko Media.
So siri nimeshoboka, nataka nibaki nawe. Nahisi nimetamani nikupe vya kukupagawisha.
Na nishakuona unavyoninyemelea, I'm not your ordinary girl. Chunga ya
sangu hisia umezikoroga, na macho haya nagapazia. Tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, don't rush. You can look baby but you can't touch. Nasikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, nikamoyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukininyima upendo nitachanganyikiwa. No, minakupenda kikweli. No, miso wale matapeli. No, ukiniacha ntafeli. Penda kweni nilo sema na maanisha.
And I say what you say, make up your thing. Uwaka ndona nitisha.
Siwezi kukutenda wala kukejeli, janja wote kwangu menisha.
I know you've been trying, but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti, don't rush. You can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, usininyime upendo. Niamini